na nsabonzirire mu eyo si ensobi omuntu kwanaawuuka okushyawa munne nakunyiiza naye badde fiona nsabonzirire mu eyo si ensobi omuntu kwanaawuuka okushyawa munne kale omanyi saakikola ng'ekigendereddwa nafuna agazibu bukadde kewalyonneetaagiramu fiyo nsabye nga tonnasalawo ekiito ekyenkomeredde osinziire ku mirundi n'emirundi gy'ozzonyiza nswaliza abategese enseko lwe tulikyankalana tebibulamu ababeera ababiri okusowogana nga kale omumanyi tinnakunywa n'entamiiro nsula na kujjoba timalya nabaki yoyolesezza ng'olamula ensonga ensobi ebyonno byompimaapima nsaba obivemu nandiyitirayo nga ggwe obadde okikola ngeri yagezesa wantuuka wala kyokka ate nange nenkwewa nnyo mpaka ku seefe esulamu ebyama byange nengikukwasa nfunye okutya tisinga ofuna omulenzi asuza mu abakazi akasiba ke kasooka obbasenguka nga mmitwe ate bameka abakkakkanyi ku byamu okuyuza kaafuna omupya kasitaamusuubiza ne byataamuwe gundikula kuba byakusuubiza ono gwoleseewo n'oyo omupya tewali njawulo byebyo byazuugiramu nze nno kati sirinze ku nsi ensula nswaluke kuba mmanyi yabaaga emyakira omulala agumula
wankubakuba onze nna maama n'esanyala nsaasira
galeka naawe okimanyi nti wankuba nnyo singa ddala onvaamu ng'ompaddeyo okuzza misango bansibe kale bw'omalirira ntuuse kufuuwa njaga nfuukane so n'ennakumanya bwe kusukkako oyiga amagengere tosalangawo mu busungu obungi ne mu ssanyu erinnya abasinga bawunzika nga bajooja singa kakkanako tufune akaseera twewuunaganyemu n'enkola empya bw'oba okisembye bidde n'amateeka nawe nga wenga buli muwala gwe ndaba nfaanalina bubi kale yeggwe bwe njagala ng'erinnyo eryakuuliddwa wansaze ebigambo ekasaako mbanywanyi nti nno yeggwe bwe tulyawukana nga ngenda magombe kulabidde abanzaala oyo taata ne maama kyesiriddamu kwegezaako okkola ng'ebifunyiza
wankubakuba onze nna maama n'esanyala nsaasira onvaamu ndaze mu birango by'abafu ez'ensobi era naawe omanyi zikolwa bantu balamu nsonyiwa nga nange bwe mbadde nkola by'osonyiza
baggwa abakwegayirira olinda banywe butwa olwosanyuke ng'abanzaala mbalese mugajjulujjulu mbuulira akwegayirira olinda anywe butwa olwosanyuke ng'abanzaala mbalese mugajjulujjulu fiona kiki tobanga wajyaŋŋambega ekibonerezo ky'okukyayibwa si kyekijja kale mu musango gwe ndiko nakunnyonnyola nakwatwa n'endaga epoliisi obutadda waka nga nsuze mu kiseera onnyimbira abasibe kale ggwe yalinyoleddwa ate nkutidde bulijjo gobadde onoonyeza embazzi gwe gugudde kikunta wawe njadda kwova opaapaala embayinuzi obanga bw'osazeewo ekikolwa ekyo tekinkanze bwewakyusa empisa zo nategeera ekiddirira kankwerese nswa za luguudo. singa kuba nakulonda kukubo kujyo mfumbe kamve kundale kanere senda lagi pola mpola kanonye wasanga ndifuna omuntu mu bantu wini chanyinaze giro kolo muhigo batuna muzula nikindirira okugenda kwanjula banswa za lugudo baba mazaka baba asanga ya bodya omoyo mulondo nebo musewa koyo talituza meme omchala sani na jibwe kamba zadi joli dokulopa owebala mubi nokwefula changwirwa owebala mubi okwefula changwirwa